Donald Trump y bolo no blani la tremuna obe keme sarala salim muka ani duru de fara asia ni alimi nyomka wa o la tremena boli djian jamana bela jilin kilin kilin kan olu munu be asia ani alimi nyom boga jamana kono kanani aye Etazuni dan farabe songa don jamana kilin damade mani oye Australie sabula Donald Trump ka fola o jamana inka sani ke fin koni de ka chanko sebe Etazuni kateme Etazuni be mousa o jamana infe wa Donald Trump peni latre munta o kololo bena songa boyan jamana mukan kosebe o Canada sabula o DB Etats-Unis ka acier ani aka aluminium famba fere ama akololo be seka boyan jamana wore ko ina fo Brazil Mexique Corée du Sud wani fana Europe ini o jamana mununka aluminium ani acier chakeda olu ka jorna era jrakaba ganite acier folo ka fo Donald Trump ka ni latre suguta sabula aka sarati folo senfe samba flanita ani wulon vla 2017 katabla samba flani mugani klena 2021 Donald Trump ale tunye salon son yele aluminium ani acier kan Francis Kokanko ministre Jean-Noël Barouale kambo kafo ko o santemenu na kolu tunye tajuru sara beremu da Etats-Unis kun kolu bena o bereklenita wasa kaseko o tasara ka kinyeni sale songo yele liye ni jago fenu nukan.